GetAtunes.com.
Ndikukonde mawufulu, ndingofuna ndikukonde mawufulu. Sokamba pwede ketsa mutu, ndingofuna ndikukonde mawufulu. Cause they will talk about us, hey na. Asikafuna kumadinamiza, chone desikamba zaiweweka, zaiweweka. Uwaona hazibwena ni mabota, uwaona atikuza fotokosa. Kuma sativa, dili ni experience ipano. Cause last time, analima boza, analima bota, anandi basulila banja langa. Ineo, de makutu vanga, unitekeleko. Phone, paka nandisia, my phone calls a machuluka, my hope so a machuluka, so nenda ikatina la kongati paswedi, paswedi, kuti usakavutike ukafuna accessi, accessi, pano naponzira, naponzira, so tichikondi ndi anto wili, hena wao so konesa, ha, ha, na. Cause last time, Sende kusewe lanso ine this time. Nekufuna ndiku konde this time. Iwe ukala omaliza. So yeya kamtima kane. Yeya kamtima kane. Yeya kamtima kane. Yeya kamtima kane. Yeya.
Music at www.getatunes.com.